Beats, download and ndi kumvera nyimbo za pamwamba. Ngawo wanga tugo. Beats.
Agaso chi. Koma ndimwe ngofuna kukuona kupanda kutilo usiku sio usindikona nde kumangolinga lela saiwe yodona chifuke weyote unali wina boma sindingalole ine kulusa bomba kumakala chiuno manga mundi welamba wapanda suti sipanga kresto tamba that's why muntima mwako monda ngotambala suti lilowisu wasingapilile ndi mango jisi salamia ndi kuchaile ndikangafusa kuti lelo ndi dalile ndi masango fandi kubwelo samada ntahule yekuti ukangotelo ndi makundo so kawa zanga zosezo zima choka so that's why ndimati usamatalikile kozi ndi maso wankazo Zote ine ndi mukile
Samata likile Samara nda ule Baby Samata likile Ina ndi makukonda Baby
Baby weyo ndi natela Koma kodi tima wanga susa diswela Chifukwa inema di pesa tuntumasi Maka ngango ganiza somwere machitanasi Kupasa na makisi ni chisolo wezi Moving it together through it's all always Sukonda tola ngati za chilo mwezi Suma peke saso so kumana pa four wezi Chosanga la sancha kutiti makondana Sofuta zambili kumabe tima mfana Of course ambili samato nilo kondwa That's why makutu mwanga mundi na contact